Records.
Do 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 si do do,
la la.
Nimeshinda loto,
la la.
Kukupata mtoto,
la la.
Basi wewe wanan, niambie wanan. Kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mchore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo na kutamani. Usikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue. Oh,
umeshinda loto.
Basi wewe wanan, niambie wanan. Wanan, kama sio wangu tu. Basi wewe wanan, niambie wanan. Wanan, kama sio wangu tu.
Toto si toto, ni rojo rojo. Apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putheri nyo mongo. Mtoto ni mkia na metoka Busia. Kuitaka posho mil mwana wefenta kushkia. Ngupelekea murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na masonko. Kwa koni merilax miata staki nyoko nyoko, nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga kima moto.
Basi wewe wanan, niambie wanan. Wanan, kama sio wangu tu. Basi wewe wanan, niambie wanan. Wanan,
skiza, skiza, haters wanasema mteme njo upenye. Na wajibu ini ndweli undwa heaven. Usiseme sikusema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender, ntakwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro sita inyonya kama nectar. Ntaimarinate na tomato sauce ya peptan.
Wanan, niambie wanan. Wanan, kama sio wangu tu. Basi wewe wanan, niambie wanan. Wanan, kama sio wangu tu.
Toto si toto,
ulala.
Nimeshinda loto,
ulala.
Figa moto,
ulala.
Baby, baby.
Toto si toto,
ulala.
Nimeshinda loto,
ulala.